Oh, oi. Oh, oi. Oh, oi. Yeah, yeah.
Nampenda mama, mama Maria. Nampenda ye, yeah, yeah, yeah. Tumsifu mama, mama Maria. Tumsifu ye, yeah, yeah, yeah. Tumuneni Bwana Yesu akuje. Tumuneni Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje.
Kila mali yeye mama la kweli ndiye nampenda mama yake yeye kweli ya leo sio ya zanai watu wengi kapuzi mbali masela wengi kama we hawa mzali Bwana Yesu woi even eleven si yao woi namwimbia Bwana Yesu woi 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 yeah.
Nampenda mama mama Maria hii. Nampenda ye, 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 ye. Tumsifu mama mama Maria hii. Tumsifu ye, 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 ye. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje.
Oi, oi.
Tumzalie, mwana yeye, mamaria ye, teach me, rabuka ye, usiniate, kwa shetani, utatomekai, forever ivai, ayayayaya. Tulizaliwai, tumzalie, mwana yeye, mamaria ye, teach me, rabuka ye, usiniate, kwa shetani, utatomekai, forever ivai, ayayayaya.
Nampenda mama mama Maria hii. Nampenda ye, 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 ye. Tumsifu mama mama Maria hii. Tumsifu ye, 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 ye. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje.
Boys and God, don't mess up the drugs. Open your minds, come close to Jesus. Close your eyes, I'll bend your sins. Open your Bible, read some verses. Muta feel fresh, there'll be no stress. Maisha takuwa nice, muta live in peace. Mastweet boys, msiwe na wasi. Bata kuna rooms tu, zina nafasi. Muta karibisho in two hands. Call Jesus in golden glasses. Muta kunywa, hadi mu preach. Ten commandments. Kwa Yesu, hakuna ubaguzi. Utaketish, hata bila cash. Mpe nafasi na utubu dhambi. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
Nampenda mama mama Maria hii. Nampenda ye, 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 ye. Tumsifu mama mama Maria hii. Tumsifu ye, 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 ye. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje. Nampenda mama mama Maria hii. Nampenda ye, 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 ye. Tumsifu mama mama Maria hii. Tumsifu ye, 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 ye. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Tumumeni Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje. Duniani Bwana Yesu akuje.
Chia, ha. Bomasi. Idinia Breeza, House of Bwana, Dropa Dropa, Shia, ha!
A first class music.